waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Erin Patterson ayaa lagu helay dembiga ah in ay dishay saddex ka mid ah qoyskii ninkeedii hore iyada oo sidoo kale isku dayday inay disho qof afraad. Garsoorayaal ka kooban 7 nin iyo 5 dumar ah ayay ku qaadatay 7 in ay go'aan ka gaadhaan xukunka kiiskan dilka ah oo noqday kiiskii ugu hadalhaynta badnaa Australia 19 sano ee tegey. Warbixintana waxaa SBS News u soo diyaariyey Deborah Groog, Rania Yalab iyo Alan Lee. 17 ee la soo dhaafay magaalada Morwell oo ku taala gobolka Gippsland ee Victoria ayaa noqotay halkii ay indhaha dunidu u jeedeen, sababtuna waxay ahayd in magaaladu ahayd goobtii ay ka socotay maxkamaddii Erin Patterson oo lagu eedeeyay inay gurigeeda oo magaalada Leongatha ku yaala si ula kaca ugu sumaysay bishii Luulyo dad. Taas ayaa sababtay geerida waalidka ninkeedii hore oo la kala odhan jiray Don Patterson iyo Gail Patterson oo 30 iyo 30 kala ahaa, iyo waliba haweenay ay walaal ahaayeen 30 oo iyana la odhan jiray Heather Wilkinson. Ian Wilkinson oo ahaa Heather Wilkinson ninkeeda ayaa isna sumayntaas ku dhaawacmay. Ray Burgess ninkan la yiraahdo oo ah mulkiile dukaan ku yaala Morwell oo lagu iibiyo joornaalada ayaa yiri,
certainly there's been a lot of interest in the town and there's a lot of excitement at the beginning.
Dabcan arinta aad baa looga xiiseeyay magaalada, dareenkuna wuu kacsanaa markii dacwadu bilaabantay. Warbaahintuna waxay ku jirtay kala hororsi. Warbaahinta caalamiga ah iyo tan waddankuba waxay doonayeen inay nala hadlaan si ay u ogaadaan aragtidayada ku aadan arrintan, ayuu yiri. 7 ay go'aan gaarista ku mashquulsanaayeen kadibna waxaa garsoorayaashii soo galeen maxkamaddii oo aad looga buuxo. Waxa aanay xaakinkii u sheegeen inay dembiyadii lagu soo oogay haweeneyda oo dhan ku heleen dembiile. Dembi baara sare Dean Thomas oo ka tirsan booliiska Victoria ayaa isaga oo ka hadlayay bannaanka maxkamadda daqiiqado yar kadib markii xukunka la soo saaray sheegay in go'aankaasi uu soo afjarayo baaritaan adag oo 2 sano socday. Waxa kale oo uu sheegay inay muhiim tahay in aan la ilaawin dadka noloshoodii ku waayay halka.
I think it's very important that we remember that we've had three people have died.
Waxaan qabaabo yuri inay aad muhiim u tahay inaan xasuusnaano in ay 3 qof dhinteen, qof afraadna si xun u dhaawacmay oo dhiman gaadhay. Taasina ay tahay sababta dacwadahan loo soo oogay. Waxaan codsanayaa in dadka la xuso oo aan la hilmaamin. Erin Patterson ayaa ilbiriqsi mooye aan wax dareen ah muujin intii ay garsoorayaashu akhriyayeen 4 xukun ee dembiga ah. Hooyadan 50-jirka ah oo muddo 8 maalmood maxkamadda wax lagu su'aalayay ayaa ku adkaysatay in ayan si ula kaca u sumaynin dadkii ay u karisay qadada beef Wellingtonka ah. Laakiin ninkii badbaaday Ian Wilkinson ayaa ku markhaat furay Erin in ay dadkii ay casuuntay cuntada ugu riday saxaama ka duwan kii iyadoo ay ku ridatay. Dacwad oogayaashuna waxay maxkamadda horteeda keeneen cadeymo duruufeedyo badan oo isxigxiga si ay u muujiyaan in sumayntu ay ahayd mid si ula kac ah loo sameeyey. Garyaqaan hore oo ka tirsanaa maxkamadda sare ee New South Wales, Anthony Wheely, ayaa u sheegay warbaahinta ABC in go'aanka garsoorayaashu ahaa mid la filayay.
Well, I have to say I wasn't surprised at the verdict. I thought it was quite a powerful crown case. Lama ayaabin go'aanka. Waxaan u arkay in dacwaddii ay xeer ilaalintu soo bandhigtay ahayd mid aad u xoog badan, waxaana markiiba aan dareemay in tani ay tahay natiijadii aan filayay inay imaan doonto. Garsoorayaashu ma aysan qaadan waqti aad u dheer si ay uga fiirsadaan, laakiin waxay qaateen waqti uun ku filan si ay si taxadar leh uga fikiraan tilmaamihii faahfaahsanaa ee uu xaakinku siiyey. Aniguna waxaan aaminsanahay inay gaareen natiijadii saxda ahayd, ayuu yidhi. dacwad oogayaashu sidoo kale waxa ay ku andacoodeen inay Erin Patterson booliiska u sheegtay dhowr beenood oo ay ku jiraan inaysan kaynta ka doonanin ama ka soo ururin mashruumka lagu kariyay cuntada, isla markaana aysan lahayn qalabka lagu qallajiyo cuntada ee dehydratorka la yidhaahdo. Justin Quill oo ka tirsan shirkadda qareennada Thomson Gear Lawyers ayaa si dhow ula socday kiiskan. Waxa uuna sheegay in kiiskani ahaa kii laga weydiiyey su'aalihii ugu badnaa oo aan hore looga weydiinin kiisaskii hore inta uu ka xasuusto. Waxa uuna u sheegay warbaahinta Channel 9 in kiiskani uu lahaa astaamo badan oo aan caadi ahayn.
One obvious one was that it wasn't an issue that she cooked up the mushroom pie that
mid ka mid ah waxyaabaha si cad u muuqday ayaa ahayd inaysan muran ku jirin inay iyadu karisay cuntadii mashruumka ahayd ee dishay saddexdii qof, mid afraadna dirqi gelisay. Taasi waa mid aan caadi ahayn, badanaaba qofku wuxuu odhan lahaa may anigu sidaa ma samaynin, laakiin iyadu waxay lahayd haa anigaa sameeyey balse ulakac uma aanan samaynin. Erin Patterson ayaa hadda waxay waajahaysaa xukun ilaa xabsi daa'in ah, waxayna mar kale dabayaaqada sanadkan maxkamadda dib ugu soo laaban doontaa dhegaysi hordhac ah. Dhanka kale, Ray Burgess ayaa sheegay in nolosha dadka reer Morwell ay ku soo laaban doonto sideedii hore.
It's been talked about and everyone's got an opinion about it, so life will go on.
Inta waa laga hadlayay, qof walbana waxa uu ka lahaa aragti u gaar ah, laakiin noloshu caadigeedii bay ku soo noqon doontaa, magaaladuna waxay ku noqon doontaa sideedii hore, ayuu yidhi. Warbixintan S B S News waxaa u soo diyaariyey Debra Crook, Rania Yalab iyo Alan Lee.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.